remember about them.
Physics.
Masha on the beat.
Very good, very good.
Mango Vela Maruma.
Masha.
Martin Love is sweet.
Zimakhala bwino kumakhala 2-2 umumu ndimomwe ndinalengedwera anthu ndinayipeza ntchiti yanga ndine tuntu huma ndikwanira real love is what I mean to baby girl chikondosabisa ndimakunyadira daily kumakukisa osamachoka ndimakumisa huma ndidalitsa when I think of an angel you the picture huma ndibweretsera ntendere wodabwitsa wanna make sure kuti nthawi ndakupatsa olo anthu watanena kuti ndinapusa
ndimangova marumas ati love is sweet ndimakwidwa ndindumas mwina kuzathela misonzi ngati ndalamba zikhali kaya kuchuka kukali kukongola kukali kuhandisamukale nane ndimafuna chikondi nane ndimafuna kukondedwa nane ndimasowa chikondi nane ndimafuna kukondedwa.
Yeah. Let's make every day Valentine's Day. Tisikondana and I care what people say. Zaka kumapita kuma same way. Baby girl, you my sunshine. Let's make hay. As your man, I promise to love you. To always be gentle. Popanda sakanyafu. I know many guys wanna cuff you. T8 is fire pretending got in the curfew. Dancing to the rhythm of a love song. I mean I would it, it's a sea now with a dead wrong. The smiles, the frowns, the ups and the downs. You gonna see your quaker, we just gotta be strong.
Rumors, ati love is sweet. Ndi magwidwa ndi ndumazi. Mwina kuzatela misonzi. Kati ndalamba zikali. Kaya kuchuka kukali. Kukongola kukali. Kuhandisa mukale. Nane ni mafuna chikondi. Nane ni mafuna kukondedwa. Nane ni masowa chikondi. Nane ni mafuna kukondedwa. Put aside your pride. Iwe mamuna wanga. Mkazi wanga. Kusito kumula kuwono mkazi ndu mama. Katinda lama zikali. Kaya kuchuka kukali. Kukongola kukali. Kuhandisa mukali. Nane ni mafuna chikondi. Nane ni mafuna kukondedwa. Nane ni masowa chikondi. Nane ni mafuna kukondedwa. Katinda lama zikali. Kaya kuchuka kukali. Kukongola kukali. Kuhandisa mukali. Nane ni mafuna chikondi. Nane ni mafuna kukondedwa. Nane ni masowa chikondi. Nane ni mafuna kukondedwa.
Stitch Frey on the board.